kucheza, utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza rangi yake mavazi na shape, katikati ya mfupi na mrefu. Mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke apendezeshe dunia. Siki sauti ya kukaa kichwa na vuti, malaika wakupa anga, mwanamke wakumweka ndani, mwanamke wakuspend money. Ale 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 ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Ale 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 ale, na kila mmoja angeucheza. Ale 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 ale, Mr. DJ angeurudia. Ale 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 ale, ale 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 ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Ale 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 ale, na kila mmoja angeucheza. Ale 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 ale, Mr. DJ angeurudia. Ale 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 ale. Kwenye mita yao, pita kwenye mitandao, pozi picha na mambo kibao, maisha yao tunasema nao. Mwanamke nafanya una change, hakuna bingwa kwenye mapenzi. Kuna kati na jibia, asione kama na muangalia. Kama kajiumba, anavutia, anapita kwenye njia. Danger girl, Mada, nimezamia, mimi mwenye baria. Ale 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 ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Ale 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 ale, kila mmoja angeucheza. Ale 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 ale, Mr. DJ angeurudia. Ale 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 ale, ale 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 ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Ale 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 ale, na kila mmoja angeucheza. Ale 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 ale, Mr. DJ angeurudia. Ale 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 ale. Menirudisha shule vidudu, menifunga mdomo ni bubu. Nasema so mapenzi ni juju, juju, bang. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju.